CK Music Thomas.com.
Alo, alo, no one bola way nigga. Go off, we finish Pakaba. Pakaba kaba sila ni waske. Never, 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 never. Muzuli bena body power, bena body talada. Kale kale kama pere, ama buzz na ma iti rakaba. One bolo kushota, it's songo mupora. Ni iti, ni iti. Ni iti ya mjuna. Ya mjuna. Shabu, 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 shabu. Ni iti ya mjuna. Mjuna, mjuna, mjuna. Ya mjuna. Kale kale ni iti ya mjuna. We shana, we no game, we no body. Si boy, no security. Kale love, boy, brass name it. If we never see right, to go twangal a foot. Twang it to fall if it suits. She was straight on a foot, but my Google film, my virtuals and it hits. But kind of if young boys, then twist, and if we no power with it, young go. Mutuli be nobody power, be nobody talada. Kale kale kama pere, I'm a buzz, now my hits rakaba. One bottle kushota, it's song of mupora. Ni hits, ni hits. Ni hits, ya mjuna. Ya mjuna.
Shabu, 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 wa.
Ni hits, ya mjuna.
Mjuna, mjuna, mjuna.
Ya mjuna. Not fit up when a nyan beat up. Ni levo na levo, for ya ikale levo. Tatunga yofi ya matina maapalo. Enwe fi walo, fi long fisha no duro. Lepta ko black flavor na ma spirit. Kumyazo fa twa ikala boy enguro. Tatu shaila kufida, vese vengu senda na majira. Ama kero tuba mwena mumira. Kale kare na wafya mishe fira. Nogutala levo kanshi. Kale kare kumu vini posa ko pafu. Mutumba ni zibira maafu. Fushwa vya kwisa na marafu. Ni watsi. Mutuli bena body power, bena body talada. Kale kare kama pere, ama buzz na ma iti rakaba. One bottle kushota it's song of mupora. Ni iti, ni iti. Ni iti ya mjuna. Ya mjuna.
Shabu, 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 shabu.
Ni iti ya mjuna.
Mjuna, mjuna, mjuna.
Mjuna.
Sicho Says Production.
Waizizo Tachi.
Ezisha Waizinizo.
Ashani vashkweni vashoni waizizo. Ni kemo tesh eselected. In a team's permanent. Zehara inti. Sipo kanu wechaka. Ashani, ashani. Alaki, if I disto.